nyaka go bona le Jesu di fula re go bela pula monola re tsogere mona marula ga e kana nka tsoga ke hlaba pula ke lentso fela re nyaka kujo fano ke neng didiba dithunya marwele re nyaka go fula botala ke neng re ora mašaša re gopela maatla ro namela taba re yo gopela pula re gopela pula ke nyaka go bona le Jesu di fula re gopela pula monola re tsogere mona marula ga e kana nka tsoga ke hlaba pula ke lentso fela re nyaka kujo fano ke neng didiba dithunya marwele re nyaka go fula botala ke neng re ora mašaša re gopela maatla ro namela taba re yo gopela pula
letlheng ya pele go ruma thota ke bole magole a thala kgomotsaso ditswala koko le ketlholwa lobala bagolo ba ka ba tse ba tlhagisa pula matamo a tlala magulo a le matala kgutshwayang ke a sefala
golo le mona tenate tlala o ephela
a ke se a gatatsana le mofoki maga ba tšhea dipela lerato la wena le lelegana thapo ge tsela ke ka go re ntseng re re a fela re phela
naga yang tate a e gutlhe
ae ae ga e gutlhe ga e gutlhe ga e gutlhe naga yang tate a e gutlhe
re gopela pula ke nyaka go bona le Jesu di fula re gopela pula monola re tsogere mona marula ga e kana nka tsoga ke hlaba pula ke lentso fela re nyaka kujo fano ke neng didiba dithunya marwele re nyaka go fula botala ke neng re ora mašaša re gopela maatla ro namela taba re yo gopela pula
leruo la kgoši le tswele dikgopo tlang re tsweng lesolo bolola phalafala molapong kutang re jeng marumo tlabang mogobo re gopela pula mo re tlaloba leruo lenaba ke tlala re gopela khutso re gopela thuso ga go megoma go soma matsogo ka fano go palega diatla re feng monola mokgora re tsweng lesolo ro bolaya tlala ke tseba dipelo di bolere gapa meyo go re gopela maatla pula medubi inyaga lesolo nageng re namela thaba bekile thabe go ngaka mathebo bekile nage tsena lewe a re batamela ke go bojetša geno mo letlape a ditsholola fase ra tsena tabe re ne melatu re bona re aparetšeke megato re bona metlholo re bona le bana ba bina malopo re kolota kgomo e tshweu le boso re latlhile setso re kolota pudi ya phoko ka leleru le kulong ga e kana nka e hlaba
re gopela pula ke nyaka go bona le Jesu di fula re gopela pula monola re tsogere mona marula ga e kana nka tsoga ke hlaba pula ke lentso fela re nyaka kujo fano ke neng didiba dithunya marwele re nyaka go fula botala ke neng re ora mašaša re gopela maatla ro namela taba
re yo gopela pula pula
gopela pula ke nyaka go bona le Jesu di fula
re gopela pula monola re tsogere mona marula ga e kana nka tsoga ke hlaba pula ke lentso fela re nyaka kujo fano ke neng didiba dithunya marwele re nyaka go fula botala ke neng re ora mašaša re gopela maatla ro namela taba re yo